Ni internet yo ni si Captain Oro Caesar.
Imona pisha mofeni Fenshi fiale ngela tunshei Na kufulu kalimo limo Ukabwele Numbate timwesha maboko ya nshita Na kufulu kalimo limo Ukabwele Ine na fulu kakale Akale Na fulu kakale
Limo limo nda kufulu kamwandi Vusha walubila kuisa we munandi Ibukisha amatezi ya kale When I never knew how to put food pambale But walina ine umunomu You believed in me, love yali abunomu I used to call you mama sita Everybody could believe ile muna my sister Waishiwe love ya ndichapuafye Waishiwe na kumyezuli ntuba kutamfye Fionze etu achitile chapamu Na wafyashiwa ishiwe ati ichichapano
Imona pisha mofeni Finishi fiale ngela tunshei Na kufulu kalimo olimo Ukabwele Numbate timwesha maboko ya nshita Na kufulu kalimo olimo Ukabwele Ine na fulu kakale Akale Na fulu kakale
This one be a true love story Nishinima kusomola na mufioli Hele matezi mwaishive tumukule Mukati mwasiketi nishiteti mpule Hala wali wafio kupempula Still nda kufuluka aneri tuakula Ule ibu kisha kajaka first kiss When you told me push your lips like this Nda kufuluka it hasn't been easy That's why I had to say this na J easy Lesa haba nemi vele shako kutotonka nyakwesu Awe te kwa kwe
Imona pisha mofeni Finishi fiale ngela tunshei Na kufulu kalimo olimo Ukabwele Numbate timwesha maboko ya nshita Na kufulu kalimo olimo Ukabwele Ine na fulu kakale Akale Na fulu kakale
Gunfu afya chinomba wali upwa You got two keys apa nomba wali upwa You live in a mansion na walume Yine fide fine ni kari nkungurume Sancho pari fionse For teaching me a little bit of life in a fionse Let's hope hama kusunga well Sininga fune ya kuchose la poe your smile I'm glad you reached your destiny I'm glad you karuma una more the best in me Awele saba ne mibele shako Kutontonka nyakwesu Awe te
kwakwe Imona pisha mofeni Finishi fiale ngela tunshei Na kufulu kalimo olimo Ukabwele Numbate timwesha maboko ya nshita Na kufulu kalimo olimo Ukabwele Ine na fulu kakale Akale Na fulu kakale Ine na fulu kakale
Measure records, Riazwa girl
Ine na fulu kakale